Morgan X for me.
Exclusive from Quasar Music.
Call it
from
my younger brother. Oh, call it Zido.
Genius managers.
Shalalala.
Family Records.
Shalalala. Yelelele mama yo yo yo.
Kids, me as a teacher.
Oka penta na penti. Iwe penti. Unga chinje hoti beauty ni kungala ya new. Oka penta na penti. Iwe penti. Unga chinje hoti beauty ni kungala ya new. Kabati behavior. Uka nilesa ninga kasi. Nichi mozi mozi na kunipenta baby. Ine kabati behavior. Uka nilesa ninga kasi. Nichi mozi mozi na kuzipenta baby. Unga uga as a teacher. Ngati siniziwa nipunzi seko. Baby, munga uga as a teacher. Ngati siniziwa nipunzi seko. Tumapati manazi, uka nilesa niza tusia. Ngati siniziwa nipunzi seko. Baby, tumabati manazi, ukanilesa niza tusia. Kati sini ziva nipunzi seko. Ukapenta na penti, iwe penti. Unga chinje hoti beauty ni kungala ya new. Ukapenta na penti, iwe penti. Unga chinje hoti beauty ni kungala ya new. Kabati behavior. Uka nilesa ninga kasi. Nichi mozi mozi na kunipenta baby. Ine kabati behavior. Uka nilesa ninga kasi. Nichi mozi mozi na kuzipenta baby. Teach me how to save. Teach me nisie kuspenda baby. Nati teach me how to save. Nati teach me nisie kuspenda baby. Nipunzi say how to manage my money. Oh nipunzi say nileke kutenga maloni. Nati nipunzi say how to manage my money. Oh nipunzi say nileke kutenga maloni. Ukapenta na penti, iwe penti. Unga chinje hoti beauty ni kungala ya new. Ukapenta na penti, iwe penti. Unga chinje hoti beauty ni kungala ya new. Kabati behavior. Uka nilesa ninga kasi. Nichi mozi mozi na kunipenta baby. Ine kabati behavior. Uka nilesa ninga kasi. Nichi mozi mozi na kuzipenta baby. Shalalala. Shalalala. Yelelele mama yo yo yo. Shalalala. Shalalala. Yelelele mama yo yo yo. Munga uga as a teacher. Ngati siniziwa nipunzi seko. Baby, munga uga as a teacher. Ngati siniziwa nipunzi seko. Ukapenta na penti, iwe penti. Unga chinje hoti beauty ni kungala ya new. Ukapenta na penti, iwe penti. Unga chinje hoti beauty ni kungala ya new. Kabati behavior. Uka nilesa ninga kasi. Nichi mozi mozi na kunipenta baby. Ine kabati behavior. Uka nilesa ninga kasi. Nichi mozi mozi na kuzipenta baby. Shalalala. Shalalala. Yelelele mama yo yo yo.
Run it.
If you see the organized family, wave and smile. If you see us on the move, we are crossing borders.
Exclusive from Quasar Music Blog.co.ca.